Chanda. Amyuka sentebu kichibina cha NRM bugwanjuba bwa Uganda, Jonad Asimwe akunza abantu mu kitundu kino okujja ku nkungaana za President Museveni ate n'akajanja okusobola okusinga ebitundu ebirala gy'ayise. President Museveni yatandise okuwenja akalulu mu kitundu kya Western Region olunaku olw'eggulo oluvannyuma lw'okumaliriza Eastern Karamoja nga kw'otadde ne Northern Region kyokka yonna gye yayise. Abantu babadde bamuyaayaanira era ng'enkungaana zijjula ne zibooga. Olunaku lw'eggulo yabadde mu disitulikiti y'e Kisoro nga kw'otadde ne Rubanda era zino nga zisangibwa mu kitundu ekya Western Region ng'olunaku olwaleero ali mu disitulikiti okuli Lukiga nga kw'otadde ne Kabale. Asimu agamba nti President Museveni ne gavumenti ya NRM bye bakoledde ekitundu kya Western Region birabwako n'ayooka nga kye balina okumuddiza kwe kumuwagira mu bungi.
Because of the peace which has moved within Western Uganda, and I think everybody can witness that the support of NRM Western Uganda is going to be more than 98%. The percentage, we are looking at 98%, and even after Mzee has left in my Western region, I'm going to make sure that I go back again and do many rallies with my people, with my flag bearers, to ensure that even those independents who are there, they come and support the flag bearers.
Asimwe asuubizanga President Museveni wagenda okuwangulira waggulu n'ebitundu 99 ku buli 10 mu kitundu kya Western Region mu kulonda okugenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 15 January w'omwaka ogujja.
Lukiga na Kabale naho bajja kwitura abo kamukola zitoozere nyingi kandi nsaba inywena abali mwesanibana na bitu bakwija mujye mutangire omwana womuka jamani wai wapate ali mwana womuka hayo hati nozani isanwerabe mutangire Karamoja jamuhalafu yona ekandi wesani Uganda kumanyisa ite hano inakumuhambe labu kandi ingura nize kwa uli mtu wena amanye ngumano